kugenda kunkulembera omenyeemenye buli kisenge era n'ekitala kyo temeeteme buli lujegere omukono gwo tekunte tolinde kale kibate buli kya eddoboozi yo liriba musisi lirikankanya agasozi gabire ndimagamaga nonya baali bangoba nga bali kutaka nga mukoka bacunya oliweereza enkuba eri mu kibuyaga balisaasaana oli buluguma ndikolokoka mukumasamasa ndimasamasa ngofiriteyo we munyenye yange terizikira ndyogeranga ku bulungi bwowo mbagambe nti obikolako kubere bimuwe abikoleko kubere ebikulemye bimuwe abikoleko kubere bimuwe abikoleko kubere
olwatulude mukuleya requestio nakitikinga olwamaze nakyalira nekubalabe bona bawoninga neyerayirira okugula enzige zaali zaagalwa n'abasibe mu makomero okufuluma ekitiibwa ky'oluvannyuma kisingeko kukyasooka nze bwe nakimanya nti beetya nabo bamutya nenguma mutima munda nemanya nti gwe nina okulopera ebyanga bimala abikolako nga simaze kusasula ebyange abikolako kubeerere ebimuwe abikoleko kubeerere ebikulemye ebimuwe abikoleko kubeerere ebimuwe abikoleko kubeerere
ogenda kukulembera omenyeemenye buli kisenge n'ekitala kyo otemeteme buli kujegere ogwo omukono gutekunte tolinde kalwe kiba tebuli kya n'eddoboozi lyo liriba musisi lirikankanya agasozi gabire
nze bwe nakimanya nti beetya nabo bamutya nenguma mutima munda nemanya nti gwe nina okulopera ebyanga bimala abikolako nga simaze kusasula ebyange
abikolako kubere bimuwe abikoleko kubere ebikulemye bimuwe abikoleko kubere bimuwe abikoleko kubere na 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 Bana pititi Segimento musomi wa matayo Jobo we did it